aqoonsigaaga ii soo dir.
Kan kugu soo diraa sagaashan lix kale yar lix eberlooda
sagaashan lix waa kee eberlooda u dambeyso yani sodon sagaalka
sagaashan soo sagaashan waxa u dambeyso
kamaa
kakala kugu soo diraa kakala samaa
kakalaha